kimiriro ekikolwa ekyettemu eryakoleddwa ku baana bana olunaku olw'eggulo mu kitundu ekyeggaba by'ebimamidde olunaku olw'okutambuza ekkubo ly'omusaalaba mu masinzizo gonna okwetooloola eggwanga. Entiisa eyabuutikidde abaana, abasomesa kw'ossa n'abazadde ku ssomero lya Gaba Early Childhood Daycare Center eryaviiriddeko abayizi abawerera ddala bana okuva mu bulamu bw'ensi eno bwe balumbiddwa omutamanya ng'amba nga bagalidde ekiso bw'atyo n'abasogga. Abakkiriza olunaku olw'olwaleero kuno kwe basinze okwesigamya enteesa yaabwe n'embuulira nga bagamba nti wasaana wabeewo ekikolebwa. Erubaga Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paul Ssemwogerere avumiridde ekikolwa eky'obutemu ekyakoleddwa omusajja eyasoose okwefuula omuzadde n'oluvannyuma n'asanjaga abaana abatalina musango. Agambye nti abantu bwe bateze bujja mitima gyabwe eggwanga liyinza okweyongera okuvaamu abantu ab'ettima kyokka nga wasaana wabewo ekintu eky'enjawulo ekikolebwa. Kyokka yeebazizza abakkiriza mu Kristu olw'okumalako ekisiibo kyabwe nga yadde wabaddewo ebisoomooza bingi. Abeetabye mu kutambuza ekkubo ly'omusaalaba kubaddeko n'omubaka wa Kalungu West Joseph Ssewungu kw'ossa ne minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye.